Downloaded from ilovezedmusic.com.
Pepo ni nyanja, ziribe makutu, kuma mawanu, zima wamba, yes. Sonse ndaona, nineli masoanga, muda zirenga, dinu, ni mawanu. Gitani sichi mpera, ino moka nangola, mawanu sabwerera pachabe, Chitika inu mukala mula, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pachabe. Kutari kwa peze kanye nyezi Kumwe mbala meni ndege zizi nga fikeko Pomwe pama imatuwa mu mlenga lengamo Palibe cha moyo chinga yandikirepo Anaziringa dimau wake, dimau chabe Zonzezo, inu dimau chabe Dichani sichi mfera ino moka nangola Mauwe no sabwerera pachabe Dichani sichi chitika ino mukala mula Mauwe no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauwe no sabwerera pachabe
Downloaded
from ilovezedmusic.com.